nanguma, siri awa Giovanni. Ai weli nanguma, siri awa Giovanni. Niweka shanguma, shamagaza gilasimio. Niweka shanguma, shamagaza gilasimio. Ai nazia wenguma, wina lagi mutongoi. Ai nazia wenguma, wina lagi mutongoi. Ai naiwa wenguma, weza zia tongoi. Ai naiwa wenguma, weza zia tongoi. Shimnui. Nemo mini mukwa, wengwa na jenyibyo. Kumambande yomela, nanga mozongelia. Kumambande yomela, nanga mozongelia. Nonete mondato, weza jala sima. Nonete mondato, weza jala sima. Neka utangulea, akamaze makamu kwa. Neka utangulea, akamaze makamu kwa mwome. Jamwea, kwanza weka gede, kumangale jamwea. Kedwa viji nyambula, elele na ikachuo. Kedwa viji nyambula, elele na ikachuo. Kedwa wakuchuga, university kambula. Kedwa wakuchuga, university kambula. Kembendo njongo, na mungwa imugea. Kembendo njongo, na mungwa imugea. Ndiyove kwa minajua Virginia mainia amo minajua maisha binaye mai wana stare maisha binaye mai wana stare unyanya wewe chokizo moja bata unyanya wewe chokizo moja bata lakini wana mkwa ila wezi lazima lakini wana mkwa ila wezi lazima kwawe. And away, David, one of me, not you. Can now, Kaylobi, you to your Maisha. Can now, Kaylobi, you to your Maisha. I don't go at you, no more Javensica. I don't go at you, no more Javensica. No minia mavata, number in the mamway. No minia mavata, number in the mamway. And this is okay. Wishua, kekabe nikiri Mbula we wishua, kekabe nikiri Ya wabiu wa mkwa, you neza India Ya wabiu wa mkwa, you neza Germany Natakeka imadhao, ninafaka national Natakeka imadhao, ninafaka national Chande nikikekala, nene nabaikirwa Chanda nikikekala, nane nabaikirwa Sundirye
Agora na água. Ya la sinada.